byafa abantu ensolo n'ennyonyi ne mutabani wa Falawo omumwe yagendera olwo n'akakasa Falawo mukama bwali n'amaanyi bali munyage abaana mukama beyerondera
Yabala go buyinza yamuleka mugunjute.